tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amin fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jam waylo moɗo ɗen gone beede talataare jeɗɗi lewru février hitande 2023 yamde jeena yettike ley suudu radio dande duwanse Ousmane Niane Boulo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggi jande to ko ɓuuri himɓe ujunaji deɓe e jeɗɗan woni ɓe ñaw ɓuɓalla nangui rawanin to bafulaɓe to harafi docteur en sawroɓe ñawuji hoggaji ley suudu docteur yoroso ɗum min kalta haala muɗum min kala haala ɗum kabaruji ɗi beeta ko tajugol kuran latake wada watta kenye ba gawo e menaka himbe de nokuje kolliti metti mu benna e do kabaru mon circulation do woni yawar do bamako do yarobe koyde hewbe kolliti wiide jomben mobilaje e moto ngaji ngala munyal njurmata ko dum enna no dum kambe yarobe koyde hokkude be lawol hedi woni sembe kabaru ji beta ko bismillah modon hedal tijo tamani ɓuri himɓe ujunaji nogayomɓe ñaw ɓuɓalla mo nawa sanne nangui ko yata himɓe ujunaji nogayi e jeɗɗon ñaw ɓuɓalla nawɗo nangui no rawanine ley suudu dogotoro bafulaɓe ley mabɓe ko yata capanɗe jeego jawti sukaɓe ɓe kiɓɓina duuɓi joyyi kañe e rewɓe hamili en o ñaw ɓuri tampinde gollidde programme national de lutte contre le paludisme hokki ɗi kabaruji yontere ƴaɓɓene nde ley jande humaniɓe cellal anni ko keƴara amen gonɗo bafulaɓe Moussa Be Sidibe ine do faccitango alisiste sita sidibe
wadde immadaraji fa haɓa ñaw ɓuɓal o wawa heɓude sembe feyi so kumaniɓe ɗum kañum en hoore martinaka kumpadu majjum noon holitiri wiide kanko docteur Guindo Sidiki jangguinowo to o holiti wiide fanangal ɗo jiidal woni tewtude ɓuytude adadu yimɓelle ɓe ñaw ɓuɓal woni mum en bafulaɓe ɗo
no talkuru wi itama noon kele hewɗe to hooreɓe yalla o ñaw ɓuɓan ana haaɓe le lamorde ka ele leydi malli fo e maggal muɗum haaɓo ñaw ɓuɓal hannden ana hanna hunde wootere ko lam o fettita e muɗum tinnode ñawna ɓe yimɓe nawaɓe
kawruɓe jandene mo kanko madame Adjara Togo cawro mahina woni hakkunde mum en ka yetti sanne oɗo hakkille ɓe kolliti wiide ñaw ɓuɓal o adadu muɗum ɓeydi keno sanne mahinale duuɓi ɓettiɗi
le gueni mahina le hitande 2022 ko yaata yimɓe ujunaji ɗiɗon e temeɗe jeenayi e jettoon wonko ɓuɓan tampin galle ɓe yimɓe mi tawi yimɓe ujunere e temeɗe jeegon e cewantaɗe jettoon pour tambude sanne le o ñaw ɓuɓal soni ɗum entama mbeɗa wawi fiide dabiriji haɓude ɗum
andinde tan wiide kanankoɓe holiti wiide fihi dabiriji ɗi fuu yalla na heɓa haɓude no woɗiri ñaw ɓuɓal o ƴuɗele leydi amen di ɗon ko Moussa Be Sidibe heɓani studio tamani ƴuɗe bafla ɓe
suudu docteur yoroso wala docteur en wowɓe daranade sawrude ñawji yogaji ley mabɓe ana hen humaniɓe sawrude ñawuji huno ko guite e radioloji no himɓe o nokku mbi saabi muɗum kana jaa kuccalla fa keɓa cawre e ɗi ñawuji fa ɓeydireɗen faamu anni ko Ali Haydara heɓinen ƴiwde yoroso dow faccitago Ali Cissé sidda sidiɓe
sawrude ñiiƴe nawoje nadu guite nawoje yo tiɗɗala mawɗo hande yoroso ɗo noon holitiri wiide jamande ñawɓe ɓe kañum en ka ana nimsi sanne ko laati waajiɓe juuɗe mum en yaadere nokkule goɗɗe faaɓe cawroyo
le genni yoroso ana fota watti hannen meɗen lafa dogotore en misal muɗum hono dogotore en ñawnoɓe guite ka e ñawnoɓe ñiƴƴe nawoje e nanndal muɗum ɗum kay meɗen lafaade fa wala seeɗa hannde le dogotorore amen ga
suudu dogotorore sesedef yoroso ana hasindini gollirɗi fa heewi noon holitiri wiide hoore muɗum docteur Ali Koulibaly won ton hoorejo dogotoro en omo haltanamen hoɗum saabi ɗum
naari bangal dogotore me anduɗeɓe hone ñaw guite e wadde aradioji e nanndal muɗum dogotore amen ana lafa ɓe yimɓe hannde sanne ɓe wonga noon aran ga ko heemeɓe witti yewaɗo jandeji goɗɗi kasin fa ñalomana hannden fe goto yoppaka battan meɓɓe soni wala ɗum nokkuto aradio watte toon fe beete goto mi heɓe dogotore en gollaɓe ɗe nokkuje ɗiɗi tofon
fade maɓɓe heɓude jaabu e dow koɓe gondi woytade toon ko hooreɓe suudu dogotoron nde kañum en ka ana naarda jamande tawre muñal ɗum woni ko Ali Haydara heɓani studio tamani ƴude yoroso
kiraɓe ɗi kabaruji fo andade mba heɓude do bembe anne ɗe hel dow hello amen facebook kañe compte twitter taƴugol courant ana heewi ley mali ley o wattu dabbude yontere ƴaɓɓene nde yimɓe keñe ba jalti hollitinde metti muɓen dow kabaru muɗum yimɓe gaaw e menaka kañe en dukkolti wembere muɓen saabi muɗum Ali Cissé
kinyibali lamu kayi yimbele be yalti to fa uti alkamsare bittine fa holita mette mudum fewre ta igol quran ole nuko o de wi majo to be ngallure ne wala quran ila timode lewru december hitane 2022 be ngadi noddango fewde fedde edm del nuko o le saha leedi amendi le ngallure menaka yimbele be ana wondi fewde ta igol quran gol timmata tondu ila timode lewru janvier hitane 2023 groupe ngaji di fuko dari ana heba balde jon yimbe gombele on do nuko kanyu en du suuda mette mudum feyi fewde o do kabaru quality wi de taygol quran o kuteje mudum ana wondi mata to sanne e do golleji mabbele nokko o fedde edm horebe mudum holiti wi de taygol quran o le o do nokku ka sabi rafi hebugol mabbe gazol fa watay groupe ngaji dino be beedi hendu wi de dum yo sabi rafi de na ko gondo do dati dino ngallure gawone kanyindu ana wondi fewde tiddalaji bangal taygol quran o tawede be nokkama groupe ngaji horo wonde fu taygol quran o kanyun ko ana wondi hebude to sembe le halaji yimbe gombe tombe groupe ngaji dino ya fu bonudi wala fu gondo tondu famu intinadi
luma artisanat e bibbe jallo le festival la sur le niger sigu artimi altinere kanyane jegon lewru fevrier ndo ko buri artisan en temen na yon kanye e mo inobe kulantere je kawri e de yambere hunceni be don hore koltivid ana beltino golleji di gadirini kawana non don wori hedde waddube sutude kulle mo ben faabe direde na famu kedden alisise sita sidibe
yambere sappo e jenobo festival sur le niger mo be noddirta sigu ar o ko heba e mudum ko kana bunna bernde non holitiri wi kanko Bintou Boire ardido lumo le neddo yambere ngoddule lamu segutu
mimi beltike sanne le nde yambere gako urmi yitte sanne won kulle tawar ana sotte le on nokku le arandere mudum hakku men ka ciottoben me logi pamurde fande nde yambere timata me himbe pamiri
njeyo be kanyu en dun don tawa be koliti wiide ko be kebi ele lumo ngoko ana bunna bernde
le yambere hikare me hebi client fa hewi buri rownen sabe rownen lumo wadde sanne le nyol man hikka me hebi me wad cioggu ko me joddinaki jaji sabe kulle ame kewdi weli jamaa
festival sigu ar hitane hikane kanyu ka timmi jonka alla holu en ko mawori ko mohammed cisse hebani dun studio tamani yude sigu
Thomas sinato joggu kulle kecce e somay jiyogaaji buytekeli o wattu leede kulle ana henna gabu ko sottina hakkunde temedere e noga yaade temedere e debbe sappo le lewru yabbenandu kilo gabu ana hebire handen buudi debbe fa wartude e chapande tati no sodobe sottobe fu kul njitti ngol be buytugol la yarobe e koyde le ngallure bamako de kolliti metti mo ben wiide jomben mutungaaji e mobilaji njoppanta dum ben lawol wi mabbe tayude gudron le capitangal farat modo woni do modon tawene hunde setan sa wadi na wawi yabbaade e wi honjotobe yogabe haya jom en mobilaji e muto ngaji kany e yarobe koyde mon fu ana fela bandun fa be direden fam aniko lalay shawalat in fa hebine do facitango alisi se sita sedebe
tacitide lawol ngallure bamako ne hunde fu qura dum tidde le wi yimbel ngadobe dum e koyde mu en e be ngada noddango fewre yimbel jogibe mobilaji fa to motoji di sawro newnana yimbel ngombe koyde mu en tacitide golawul
moi je suis
l'école samoudi mit way darade mitaji joy fe goto kata ko lawul do labiden ay ay be yino pe koyde robert kay tugal mu en patare mo ga fe goto jotta darade hokkabe lawo be jappo jamaare ana hani partie de seriaji labidi
be do yimbel gondube wadde nyaami garmi do lawul gol kanyu en du dom tawa be koliti wiide e be andani jaati yimbel gombe koyde mu en mo hakke ko jogi do datidi ga seriaji gondi do datidi ni woni ko teddintaake tawede mudum fu e be ngada noddango fewde yimbel gombe koyde mu em farta wattu no yidi tacitide lawul
homa fu ana way dogone mobilaji e motoji ga dogone seda sedan renta hore mudum dungu jamaare wawa ga do pour sellude soni addargi wida hokka nyogab lawul a tawu deri be ciagamabe fede ana wada soner sunolade imma yesum e le leedi malni en batta fe hune ko nari bangal seraji lawidi homa fu ana wada ko weldum ta
gombe koyde mu em fayoto gombe mobilaji mudum nadu do motungaji mu em ana hani beedude tinnare homo fu muyana goddo yella odo kabaru ana hebene jogolen
ko yata sukabe jokolbe chapane jagon mekanisien en kawri le chakide yontre jabbene de jande balde tatito kajuloto de jande ana fawido hobe ninde fambe sukabe jokolbe mekanisien en do kabaru no moto ngaji mo inirte no gollide noddiritende entreprise amadou watara yawo hunchene don horende gollide humunide mo intingol moto ngaji e sottugol to kajuloto ñaaƴooji e rewɓe ley kurtunguuji e yengeeji goɗɗi surbayɓe e rewɓe heewɓe luɓoto masiriiji woɓɓe faa ñaaƴire yogaaɓe ana luɓo basengaaji paɗe faa yottaade mesŋaaji ɓe mbiyata mes brésilien e iphone faani hello mi noddirta zoom ngo ana fawi dow kabaru muɗum Oumar Waygallo
Maria duuɓi makko ne mbaara e duuɓi capantati faa yimɓe ne njiyamo e kurtunguuji ɗi komo naɓata fof tawa o luɓiiɗo wona mbasanŋaaji ɗi o ɓornoto wona mesiiji ɗi o wattata e hoore makko faa yetto mbasanŋaaji ñoheteeɗi faa dubayi ko wondi e ɓornede ñalawma hannde no o wala fof ko o ndartata yalla yimɓele ɓe faa ne njiyamo mbiya mo jogii tawi wona noon ɗum wori caggal muɗum du somo yettiki ley nokkule ɗe wiyama o hultaa feewi luɓaade téléphone ko ɓe noddirta iphone o ɓamira ɗum photo o watta ley beeme annde to faa yimɓele ɓe ɓeyda jaɓande mo micceteɗen wi ɗiɗo golleji sukaɓe ɗo woɓɓe heewɓe ana golla ɗum ley ngallure bomo ko nde ñalawma hannden o ka so ɓami faa jamma wari sa luɓiɗo waaji ba totta yan ɓeɓe luɓiɓe njana heddan noddaɓe téléphone ji wartiri fii ana ko yaawi hokkam a jeeya wakkati jaati ɗum waawi laatade basiji hakkunde luɓiɗo kañe e luɓaɗo non yimɓele wonɓe kollitiri wiide wala fof ko joomum waɗirta noon so wona faa wiyana jogii na woɓɓe du jaagirto wala muɗum en o ka waw haala en mbihi ko jogiɗa fuu gaɗali hen barke non watta so ɓernde maɗa ɓuuɓa
sakiraɓe ɗo kadude ɗi kabaruji ko andonɗi fuu ɗo mbawi heɓude dow 3w.studio.org naɗo fa kettunɗo ɗo mbawi noddi numéro viyamo 37321 ka kedde heɗa ɗo seeɗa yewtere nde waran jokkininde wassalam leydi yanka ko ananirka ley mali ɗum ko memsi yimɓe yogaɓe gonɓe leydi meɗen ndi tawe neɗɗon hono muɗum wala le o wattu mo gonɗen e tiɗala ley leydi mali ndi e wi baale kumi baale société civile no leydi yankaku no ɗum na hawtodiri hakkeji e darndeji ko jomidiri ɓiɓɓe leydi ndi kañe e laamu o ɗum wonno ko juge en kolliti wide fa yettade kanko noddiriteɗo gabriel docteur gabriel camara e magasine mali coura wana fawi dow kabaru muɗum kalifa goyta waɗni hen do faccitago Ali Sisi e sita Sidibe
hoɗum woni koro ɓingu leydi yankako lobbo hoɗum woni dow hem hakkillaji malinkoɓe keɗoɗen yoga e mabɓe ɓe laamu sigasu bafula ɓe bamako ɗo landol ngol
ɓiɗɗo
leydi lobbo ana entitiré neɗɗo waɗo golleji saabi allah do inde leydi ndi ta kewte joɓi ɗi neɗɗo ɗo wawa nata ɓiɗɗo leydi lobbo tawa yoɓata taxi muɗum e impôt ji muɗum caggal muɗum kasi ɓiɗɗo leydi lobbo ana wawi nata neɗɗo mo wujata jowɗi leydi o jammata ko ɓiɓɓe leydi ni min ge o neɗɗo wawmin haalde ɓiɗɗo leydi lobbo ga ana tiiɗi ɗuyi ele ñolman hannden
kina tawreɗa talki yogaji so laɗɗa ɓiɗɗo leydi non holitiri wiide kanko gabriel camara yo dunke andanɗo sariyaji ɓingu leydi yankaku won ɗati ɗi wajibinta neɗɗo yarde ɗi hana ƴaɓɓade ɗum non holitiri wiide
soni haala sériyaji haalama ɗi ne heewi sanne sako sériyaji ɗi ɓiɓɓe leydi hani badde ɗi e goho muɗum won yuɓugon impôt ɗiɗɓel muɗum batude haala hungol ko laamu on wi neɗɗo wawa laata ɓiɗɗo leydi feewi tawa jokkata sériyaji haalaɗe leydi mumni feeso ɓiɗɗo leydi ana jogui haƴƴeji ɗi hani hokkede kayno a han badde sériyaji ɗi leydini wi on
ga ɓinguel leydi lobbo e hoore yo dimo teddinowo hoore muɗum e teddinowo woɓɓe non holitiri wiide fuseni job yo hoorejo o le fedde ne ɓe noddirta association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie agicad mali le wima ko wattu ɓettikeno le leydi amen ndino heɓureno ɓiɓɓe leydi lobbuɓe fanɗino
mbiɗa miilo hannden torramo mali wonle muɗum ñolman hannde o yo laafi heɓɗe ɓiɓɓe leydi haso ngunɓe ɓiɓɓe leydi mali ko heewi fuu yo yiɓe majju ɓe tan won ɗon saabi ko heewi meɓɓe anna haƴƴeji mumen ɓe anna koɓe hani wadde feesa ƴeewi hannde le genni bomgo a tawan do laabi mawɗi sariyaji ɗi feew gootin battakin homo fuu ana doginirano welɗum tan teddugo fuu wala
tawi ne laataɗe ɓinguel leydi lobbo yo hunde hasindinande sanne nde wattumo leydi amen ndi wonle muɗum ne ñalawma hannde o fuseni jopp holisi wiide kanankoɓɓe kañumen hoore won darde mawde ne hani jogade ley hem banggal martingol jamande kumpa e do ko ɗum woni
yimɓe wonɓe le kuɓoye pamaro koye ɓeydu bagamu ana hen saabi ɗe nokkuje sukaɓe jogol ana heewi toon sanne ɓena hani famintinede do haƴƴeji meɓɓe kan e goleji ɗiɓe hani wadde do inde leydi ni min ge mbiɗa andi so homo fo faami ɗum torrade ko heewi muɗum huncotole ñolman hannden neɗɗo so bate sariaji leydi ni kañum wawa yammude laamukoɓe hokkaɗo haƴƴeji muɗum
wajiɓe jonka jamarde wayta no wordi nokkule ɗe fuu somi jiɓɓe goleji le leydi amen ndi yara yesso no ɓoyirta non holitiri wiide kanko docteur gabriel camara yo dunki andanɗo sariyaji o wi wattu wari jonka no ɗati biroji malinkoɓe ele fina tawa muɗum nangge
min
gemmi de mila du fu ana hebe li maral neddo sugabe fu handen ana hani janginede hakkeji ku biddo leedi handi
yarugol yaso kullele adnaru allandu hana lata de sababu neddo yeggita ko wonno naduto uwi non holitiri video hunjotobe fa hewi kanko docteur Kamara Oka o mo yidi imma daraji modi wade fa sugabe jokolbe le nyalomo hande o heba birede edo ko hodo woni bingu leedi yankako lobbo